ጋዜጠስኩን ቪኦኤ ሄዘር ማርዶክ አመስ ሆጂፍ ትግራይ ከስጅርቲ ዋኤ ዱበርቶታፍ ድርቦተሚ ዳን ሆከረሳላ ረትራወተሜ ጋዜጠሳ ቪኦኤ ሀብታሙ ስዩሚፍ ጋፊፍ ዴቢ ከንቴጅርቲ በፈቃዱ ትኤስ
ማሪኒ ሳኒ ከንጀልቀቤ ዳወኖ ኢሼኒ መጋለ መቀሌቲ ከነርገሙ ሆስፒታል አይደርቲ ጎተራይ ሆስፒታል ቸዳወቴ ነሞተን ሚደምቶታ ሆከረሳላቲ ወጅኒን ዮ አሶፍቴቲ ታኤ ጋፈጠምቴ
both I mean of the victims
that engata fikalesa hoggana bulchin sa hospitali chawjin walarginer ojjettota hospitala qofafi ittuintain warrawalla namajiru hundafu rakkochimada umna electriki fi meshawan wallansa fi isan barbachi sumale ojjechun amma electriki qabu garu meshawan dukkubsatota gargaru dafi isan barbachi san wan samamanif devisani argachun wandanda amumiti jetet ittifufudanis guyala mankana kesetti midamtonni nu wajini nasofne dubartota hokkorisala irattirawatameda kuni yero amma rakkochima tigray kesajiruda jiottan turba darban kesetti midamtonni hokkorasala dibashani oli akka hospitali chadufani nuttiman akka hojjettonni hojiyawa summa hospitala kesajiranu jedanitti duran midamtonni erga hokkorri irattirawate borumtu isa hospitala ufuturan amma garu karan wan waransan cufamuf soda nammi mallanjeda wan qabanif akkasumasi soda warra isan gudeden duudan da urra kankae bakka gargar sitti kennamu daqudafi jia tokkotti fudata kunimmo akka isan yerodani rakko isan mudatefi fala inarganne isan tasisa akka isan ulfaudafi dukkubowwan qunnamti salatini dardarbanifi saatilamanu isan goda jette Heather Murdock ittefufudanis muchandurba waggadig damilama barattu koloji kantate akka dubbattetti loltonni mana ishe dakani akka shen loltu tatu gafannan did isabode umnani akka shen gudedamte dubbatti imma kanarratti loltonni akka isheen jaratti makamtu gafatani loltota Ethiopiaati mo kan eertraati gafi jedufi akka najette
Yes, yesterday and today we spent time at the Eider hospital after returning from
Lamanu akka midamtonni nu wajjen hasofne nutti manitti
loltota Ethiopiaati fi loltota eertraati jette
uffata fi loqoda isaanitini akka addamba facchu danda'ani akka itti himan dubbatte karabiratini loltonni kuni wanti isan dubartota gafachaa turan obboleessonnuu fi abbootin isaanii eessa akka jiranudha sababni isaas akka jarri adda bilisa baasaa uummata Tigraayitti makamanii deebisanii isaan hin waraanneefi jetti Heather Murdock waa'ee haala tasgabbii magaalota Tigraay keessa jiran irratti gaaffii dhiyaateefi deebii kenniteen jeequmsi bakka adda addaatti akkatti fufe lolli garuu akka magaalotarraa fagoorra jiru dubbatte magaalli maqalee waan tasgabbaa'ee fakkaatu malee loltoonni heddummatanii asiifachi deemu madaa'aniis akka gargaarsa tattamaatii fi hospitaala dhaqan hakimoota irraa dhaga'eeraa jette magaalonni hedduun akka magaalota Iraaqii fi Sooriyaa fakkaatan bu'uurawwan misoomaa akka manca'an namoonni akka aarii qabanii dubbatteetti magaalota adda addaa keessatti akka namoonni du'anii awwaalamaa jiran dubbatte bakka reenfi namoottan 25 iddoo tokkotti hawwaalame akka argite himuudhaan wanti fooyya'ee jiraachuu isaa akka hin argine dubbatteetti gaazexessituun VOA Heather Murdock. VOA.